moi, osh, 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 osh. Faut te faire de qui cause un bachat fou. Faut te faire de qui cause un bachat fou. Comment c'est la namade boucha et zap. Turn down piole. Turn down piole. Touch and die. Eukawa. Eukawa. Et moi, c'est au mouchou. Pas toi, baya. Faut te faire de qui cause un bachat fou. Faut te faire de qui cause un bachat fou. Badou.
Official music, baby.
Fija Sikia. MBM. Kilo Sikino. Kilo, 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 Kilo. Badou, Badou. Official music. Twitter. Twitter. Rizio. 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 Hapa ni wapi, hapa ni wapi, hapa ni na South Africa, hapa ni wapi, hapa na Dubai, hapa ni wapi, hapa ni wapi, hapa ni wapi, hapa na Canada, hapa ni wapi, hapa na Uswisi, hapa ni wapi, hapa ni wapi, tunatoka wapi, tunaenda wapi. E mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho. E tabaja, e vikwetia, umeme, e kwa kopa. Osh, 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 osh. Twitter, 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 Twitter. Apa ni wapi, 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 apa ni wapi. Tunatoka wapi, tunaenda wapi. Kila mtu ana ndoto. Hata mimi na ndoto. Wose mpaka watoto. Lazima tuwe na ndoto. Nilipokuwa katoto nilikuwa na ndoto. Majuzi captain kapata changamoto. Haiwezi kuti kumpe inawezekana msiba na kijana. Ndoto bado ina maana. Bila kutumia nilichokipanga jana. Akijatumia pia kwa sababu nania. Bado naiona njia, bado nasonga bila kuchoka. Beke na kitu jere vishoka mkononi na pingu na poskuto. Najingata mwenyewe kama game la nyoka. Game la nyoka. Na kwenye mafanikio viti na ikos. Hilo mwazi umasikio kalimpa mikos. Nafanya makadirio bajeti haitosh. Toma na sinafagio kichwa mimosh. Nikishika maikile padisha kisha. Nikiwasha kosh nafuta picha. Mina mabalos. Soba nko dunia mzima nafuta machos. Obisha mentia kapote ya kimonjisa kwe. Pate sote bado tunajiulisa. Nikiwasa inaumisa. Na kila siku atoke ipaka kiza kina inkia. Mini kila madawa na pagiawa. Mina isi na inkiza power so power. Uchisi ukechangane la pobeza squeezy. Tuna sisi. Pukusa falune nikasema itosh. Pukusa mibake, pukusa mimosh. Nazipige kaska chatushi kibos. Nafuta machos. Obisho metakulia wana. Na kesho tutafatia. Tuche. Misipete gima nena kwa. Pemkoba misipete gima nena kwa. Nalauri misipete gima nena kwa. Kuteleza misipete gima nena kwa. Nataka nene mwenye. Alabama nataka nene mwenye. Weka sola nataka nene mwenye. Official music nataka nene mwenye. Misipete gima nena kwa. Pio wani misipete gima nena kwa. Pio tete misipete gima nena kwa. Pio wana nataka nene mwenye. Wana kwa nani kubad. Soka mana nifagiria. Wana tamane nifiki mbali. Sikia kone na so. Soka mana nisifia topa. Osh, 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 osh. Soka mana tusifia kube wana tuadibia. Funeka na tufai. Walai, meba dosi shankai. Bado na wasabai. Hata pale jikuwa ukijikuwa. Kulupuka kishuja wameka. Kwenye masha. Bisha wishi kibao. Tukinasia. E Galilaya, e Kalakatia, e Kibobo, Mkoba, e Mwanzo Mwisho. Osh, 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 osh. Tafutaji South Africa, e Koniaba Sio. Osh, e man say we show, a man say say. Hey young pup, hey pugu, hey konya about see. Number is a man out, of your office part, drink you out, walk on pretty kill a cat. When you waking up, baby, number see. And one so much yo, one so much yo, one so much yo. Kilo se kilo, 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 kilo. I go on the killer kitchen to be a shot too. Back as soon as killer kitchen to be a shot too. Killer kitchen to be a shot too. Back I go back killer kitchen to be a shot too. Killer kitchen to be a shot too. But we should back a music in the shot too. So it's back a fish and to be a shot too. And shanka and back a dun in the shot too. Killer kitchen to be a shot too. Killer kitchen to be a shot too. Killer kitchen to be a shot too. Kalakata killer kitchen to be a shot too. But we should back a music in the shot too. Squeeze the back come down in the shot too. Bakabuju killer kitchen to be a shot too. Bagamore killer kitchen to be a shot too. I can't turn the killer cat to the bear shell at you. Make a chain the killer cat to the bear shell at you. Now my sack you kill a cat to the bear shell at you. Now come I make you know, I make sense. Wanna to chola to me forget our kitchens. I to chola ki, to a less ki, to a less ki. To manna some time ki yonke, some time ki boss. My bitch I keep all miss my delicious boss. When I'm my team in Wimpy and my soul, say what you even learn if I can't choose. The story say when I shamp at the panja fair, say I can go in all my seat. See the taki, not your taka kuski. Okay, panta nya po tafuna samaki. Come on, okay, panta pegu tafuna. I kill am chuma jan katakula na wakuao. Then tell us, baka siku nasi. Bandona so my kids, baka chiak. But you're trying to tell us, you are satoni. Ni madona kanyagi, you are swahili ni baka. When I twist our house, you get satuna shina, okay, the girl. Sibola tunune, kisa dola dola mi am chumba kane kimpia. Mina duty ya kaji chenka nesia. Kisa sina tamia, mina pigia moyo konte. Wume mina fesia na fesia na umpa munku. Sometime dunia na unachunku. Isha juwa sola sema wena mketa kacha ufunku. Tuche, wachine mabegia, hilawa mabegia. Kemeke mabegian, DSM mabegian. Bala mabegian, visiwa ni mabegian. Tisi mabegian, dunia kichwa. Kichwa ni wadudu ananyevua. Binadamu si mabudu wanyote umepua. Misina wasi wasi. Asala uaminifu pese makela. Una chela siu ya satoni. Swahili ni kamaji. Una tisala utuke sa tunashina ukitike. Simula tununeko. Kela ketu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Wewe official kila kitu ni biashara tu. Wewe machupa kila kitu ni biashara tu. Wewe mkoba kila kitu ni biashara tu. Alabama kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Mabisha na sakado. Mwana na sakado. Machizi na sakado. Zola ndo na sakado. Nasuya na sakado. Mohamed na sakado. Nasenta pampa na sakado. Nasuka na sakado. Bagala na sakado. South Africa na sakado. Wakisipata na tuya na tikitike. Wabisha na tuya na tikitike. Wana tuya na tikitike. Wana tuya. Iskifani, Ariandru, Ariandru, Jangwani, Abichi, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Mwendo, Miondoko, Hush, 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 and what's on with you? 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 What the fuck do you get, Costa? What the fuck do? What the? What the fuck do you get, Costa? Chapo? Ten champion! Ten champion! And Connie Abasio! And Passo Passio! And Kakulu Sio! Chewasio! Ten champion! Osh, osh, osh. A 45 day code. A 45 day code. Machisi kibao, machisi kibao, machisi kibao, machisi kibao, machisi kibao, machisi kibao, machisi kibao.
Sanctuary, Mimicion Query, Oish, 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 45 day Cody, official music key.
hey. And once you show, hey. Fight, you fight.
Kifani we na malumu ya bono ya funa Ufuna ni we na ya funa ukuni
Sige okasa
Who upon a bunny, Sambeni, Pateni,
45 Namsanje, 290. Ambanobani, Namsanje, Namsanje, 45 to Kikosta Bachafu, 45 to Kikosta Bachafu, Namsanje, tonight, Namsanje, tonight,
Mandazi
45
mnacheza chura tu washamba kibao tunajua
sije huko.